ojuju ji ihe Chukwuma Chukwuma Jesus Chukwuma ojuju ji ihe Chukwuma Chukwuma Jesus Chukwuma ojuju ji ihe Jesus akola m onye mwere Jesus akola m asimi ya akola m ya akola m onye mwere Jesus akola numo ewo chukwuma chukwuma Jesus chukwuma ojigiji he chukwuma chukwuma Jesus chukwuma ojigiji he ịhụnanya ka dị n'etituru niile ojichukwu ji ihe ojichukwu ji ihe onye nwere Jesus akọla m onye nwere Jesus akọla m ewo
kali nwanne m ihe kwuru bụ eziokwu n'ezie onye nwere Jesus akọla m onye nwere chukwu ịhụnanya bụ nke ya onye nwere chukwu ọ dịghị ihe kọrọ ya ọ dịghị ihe kọrọ ya nwanne m
ebe nwere chukwu ọ dịghị ihe kọrọ m ebe nwere chukwu ọ dịghị ihe kọrọ m nkume nke Zion ojichukwu ji ihe nkume nke Zion ojichukwu ji ihe Jesus onye olu ebube Gozie mere ya kọla m Solo mere ya kọla m Reverend Bello Dureke onye Chineke chọrọ mma asị ga-akọla m nkume nke Zion ojichukwu ji ihe nkume nke Zion ojichukwu ji ihe
chukwuma chukwuma Jesus chukwuma ojigiji ihe chukwuma chukwuma Jesus chukwuma ojigiji ihe
Gift of God, do not play with it. Oh yes. Onyinye chukwu amaka, onyinye chukwu amaka, onyinye chukwu amaka, onye dị na yeti ngala. Onyinye chukwu amaka, onyinye chukwu amaka, onyinye chukwu amaka, onye dị na yeti ngala. Hey! Give me a little water. Oh, I need to onye ka amamihe nke na konyere gị onye dị na ya eti ngala nke na konyere gị onye dị na ya eti ngala onye chukwa amaka onye dị na ya eti ngala onye chukwa amaka onye dị na ya eti ngala ịdịnete ngala chineke ga na-apụ gị ya onye nye chukwu nyere gị ya ma nne m maka ebe akwọ makara onye dị na ya eti ngala onye nye chukwa amaka onye dị na ya eti ngala ha wejekwuru Solomon ka o meela ya ime site na amamihe nke Chineke nyere ya o wee sị aga m egbubi nwa abụọ kunu were laba ka Solomon sịrị nwanne ike na-enweghị nwa wee sị eze gị buwo na nwere nke bụ laba ike nwe nwa ọsịze bule nwa mụ mgbe nwa tolitere nwa agama nne mụrụ ya ụnụ hụrụ nka Solomon jiji onyinye chi nyere ya rụọla ya ọrụ ọma onyinye chukwu amaka onye dị na ya eti ngala onyinye chukwu amaka onye dị na ya eti ngala onye nye chukwu amaka onye dị na ya eti ngala onye nye chukwu amaka onye dị na ya eti ngala onye nọ n'ime gị erika Erika, odi gi ye koro ya. Onye no ni mege Erika, onye no ni mege Erika, onye no ni mege Erika, odi gi ye koro ya. Yeah.